Gavumenti yanjulidde Paalamenti ennongoseza mu mateeka g'emisolo ge yagala okwesigama ku okukungaanya omusolo ogunaayimirizaawo eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 embalirira eno ya triliyoni 78. Mu mateeka gano nga gamugasiddwako omukono minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja kuliko etteeka erya Traffic and Road Safety Amendment Bill ery'omwaka 2026 gavumenti mweyagalira okusala ku myaka gy'emmotoka enkadde ezingizibwa eggwanga okuva ku myaka 15 okudda ku myaka 13. Motoka enkadde zonna ezisusse emyaka 13 okuva lwe zaakolebwa gavumenti yayagala zireme kuyingizibwa mu Uganda olw'okutaasa obutonde bw'ensi bwerumiriza nti motoka enkadde zibutaataaganya nnyo. Gavumenti yayagala etteeka lino litandika okusiba mu nkola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Etteeka eddala gavumenti yeetutte eri Paalamenti lyeyagala likolwemu ennongoseza lirya excise duty erikwata ku musolo ogusoloozebwa ku bintu ebirabwa ng'ebyokwejalabya okuli amafuta, sementi, omwenge, lime, vanish, langi n'ebirala. Ku nnongoseza zino gavumenti yagala okwongerako ku musolo gwa siringi 200 gwesolooza ku buli liita y'amafuta okuli aga petro ne dizo. Mu kiseera kino buli liita y'amafuta ga petro oba petroli gavumenti buli liita egisoloozaako siringi 15.5 nga yagala eyongereko siringi 200 olwo nno omusolo ogutuuke ku siringi 17.5 nga yagala okusoloza ku buli liita. Amafuta ga diesel mu kiseera kino gavumenti buli liita egisoloozaako siringi 12.3 akane yagala gongereko siringi 200 eggyeko omusolo gwa siringi 12.3 buli liita. Seminti gavumenti yagala okwongeza omusolo gw'emusoloozaako buli nsawo nga buli nsawo eweza kira 50 eyagala bagyongereko siringi 5 okuva ku siringi 5 buli kasawo ka sementi ogubaddewo. Omusolo gw'omwenge omuka ate ogw'ebbeeyi gavumenti yagala egwongeze okuva ku siringi 17 buli liita okutuuka ku siringi 13.5 buli liita. Langi ne vanishi ajibwa ebweru w'eggwanga gavumenti yagala eggyeko omusolo gwa siringi 12 buli liita oba buli kiro. Omusolo omulala gavumenti gwetwalidde Paalamenti gwe gwa Stamp Duty Amendment Bill na guno neyagala okwongeza omusolo gwesolooza ku ttaka eritundibwa okuva ku mutemwa gwa kitundu kimu n'ekitundu ku buli 10 okukira ku bitundu 3 ku buli 10 eby'omutemwa oguba gutundiddwa mu ttaka eryo. Omusolo omulala gwe gwa pay as you earn oba payi ogusoloozebwa ku bakozi abafuna omusaala na guno gavumenti yagala erinyisa omutemwa ogw'abantu abasookerwako okuwa omusolo guno okuva ku siringi 23.5 okutuuka ku siringi 3.3. Gavumenti egamba nti nene ekikoze olw'embeera y'ebyobulamu n'ebyenfuna ekyusekyuse nnyo. Ennongoseza mu mateeka g'emisolo mu butongole ku ssaawa zino 8 gavumenti egenda kuzanjulira Paalamenti y'awamu olwo nno ziweerezebwe eri akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyensimbi n'enkulaakulana y'eggwanga okutandika okugeekenneenya limu ku limu omulina okwebuuza ku abo abakwatibwako.